bikomeye igiye wari ubibazo bitagira ingano igura igura umuhigo wahise nizahwema kugukorera ibyo usabye
korera
korera iyo gukoreye ibikomeye igiye wari ubibazo bitagira ingano igura igura umuhigo wahise nizahwema kugukorera ibyo usabye
igura igura kuko cya gihe wasabaga wari wihebye none umaze gusubizwa korera iyo wasabaga kuko wikoze iza kunge imigisha korera
korera iyo gukoreye ibikomeye igiye wari ubibazo bitagira ingano igura igura umuhigo wahise nizahwema kugukorera ibyo usabye
korera
korera iyo gukoreye ibikomeye igiye wari ubibazo bitagira ingano igura igura umuhigo wahise nizahwema kugukorera ibyo usabye Yeah.